Fresher from NigerRemix.com.
Wamumfuta upeli ke gasha selan phezi dlalansendleleni ye changani sikhesha push it to the trap from elaleni to the world pethe yami ke nguthi xesha abaleni dingenza nandona ubuzo faka imali kuqala pethe namasosha uzolimala ubuzo sikhala push it to the jersey basilindile emakhaya Ekhetheki kosu bazali denzatwali Came up from Enkeva ngoku ndisibhaqa sesentini I don't give a fuck ubinja bazamuzithini Talent phezu kweplani ndiyityani enemishini Khaya ndifuna ukwakho ugogo ndifuna benemenshini Idrink yami mdaka bayinasitila sinebeneli Kalurephe ayishwe inangoku senkwi-BET Banbuyile king ivele cace bakho isiphithiphithi Nyani ndiliqhawe ngoku isixhosa sikwelinye izidingenza nantona ubuzo faka imali kuqala Bethe namasosha uzolimala ubuzo sikhala Push it to the jersey basilindile emakhaya
China iza kwenzela imitha ngehour Ebo mungu, ebo sour Nandenyuka bacinga ndisawa Yonge ndiyenza ngepower Unganzeli ngobuso becawa Ngoba ndingayidiliza netawa Basa jonge kumabani nawa Nanzi feki kweli chekku Pitu wild dogs is a zoo This a driver, this is two Ninga diver, you a boom
Yeah, uba usali tenza twata Kulensha ingwaza Tlai pras kalimbada Dingenza nandona ubuzo faka imali kuqala Bethe namasosha uzolimala ubuzo sikhala Push it to the jersey basilindile emakhaya Ekhetheki kosu bazali denzatwali Futha upeli ke gasha selan phezi Dlalansendleleni ye changani sikhesha Push it to the trap from elaleni to the west Bethe yami ke nguthi xesha abaleni
Fresh out from NigerRemix.com.